bwetweyongera yo ekizibu ky'amazzi amayonjo ebyenjigiriza mu masomero amalwaliro n'ebyobulamu byebimu ku ebyo ebiseera by'abantu abawangalira mu ntenjeru North bye baagala bikolebweko mu kaluwa kajja ka 2026 era basabye bonna abeesimbyewo okubiteekako essira.
Akumbowanga abantu bangi n'olemererwa engeri n'ogenda ku kidiba wawuliro oyagala ofune ku mazzi
kati awo naye tulaba kunyigirizibwa nnyo tetubadde tusaba mukulembeze anaayitamu basobole okutusakirako bintu eyo mu maaso era naffe tusobole okukola ki nfunako
walika nanyini kabeyi kati omwana wange uno bebi asa atambula paka awali ya gavumenti busana paka bugadi kasobola kati akali agaliwo ngaokumpi agenda kuzanyazanya mumbwa akule paka ate tuyoketaniko mumutandi.